ngithethe umkhaphayane izimane zilime zetsheni mesidabula lolukumbi landwa phansi ematsheni mayikhuphuki letha ushisa ikhipha umpi yakhe etsheni sobhiyoza kuleso sladi kuhlehla ukopela etsheni abathigethe umkhaphayane izimane zilime zetsheni mesidabula lolukumbi landwa phansi ematsheni mayikhuphuki letha ushisa ikhipha umpi yakhe etsheni sobhiyoza kuleso sladi kuhlehla ukopela etsheni sazodidisa usawoti mase sihupha labo hobo nalesididi sashoti vele sidunyelwa ngesikopo kutumba ididi kanokopo ishisa ubhebhane lempongo bazothwasa noma ngobe mesibaphunyela ngenyongo ngena ngobotsho fika amantshontsho phume emabotsho thole kulowo mncintisane ustaff eduke nestoko qoma nestoko jaiba nothoko sidlale enhloko dlala le nhlobo muva lohobo umlande ngodyobo khipha induke esemqubeni khipha impihlo yerosal phahluke esithubeni ubone isola manje usara thole iphedi isemqaleni kile tsotse ngenawari ubona ulofu ubele ekuseni isilibe sicobhoza kukhala mengibahafa gcwala isafa sawajaha lamafaka fika ubhaka inkunze emdaka siyabaxaka vuka icaba bathi haha kushijaha musuhaha vuka ulanga ngaze phumi efisawa lamagama meswadaka sabathikhetha umkhaphayane izimane zilime zetsheni mesidabula lolukumbi landwa phansi ematsheni mayikhuphuki letha ushisa ikhipha umpi yakhe etsheni sobhiyoza kuleso sladi kuhlehla ukopela etsheni sabathikhetha umkhaphayane izimane zilime zetsheni mesidabula lolukumbi landwa phansi ematsheni mayikhuphuki letha ushisa ikhipha umpi yakhe etsheni sobhiyoza kuleso sladi kuhlehla ukopela etsheni
phuma makhanda mangena phuma makhanda mangcheka zumba mulanda ngempela phuma mulanda lethwela kushaya iflow hayibo futhi outa yiko nayo nanso uthi no ifine go khala madala bese seqala dlaladala lo gada ntwana ungalimali kabi kabi noma sabu pelepele kokapapi imbeleko ngenqa sathi kafu ngishaya itampo faka iphaki hayika ngodoli namarati ntoto egenara shaya izule wetrap ayikhaya ibuye ngizoyikhapa khaya ikhulu ikhande ikhulu nqawe ibhule ngizoyihlapa mayibhule ekalikhulu shaya ithule ngizoyiphapa Shai full is pa poli, kade full is on crash Shai pan, shai gas, ngay kaza tonight Fai gas, ngay gas, ses pon kuro ma gas Ukala man, ispata ma show, sinage kala man
Sabati ketch, mkapayane, zmane zlime ze cheni Mesdiabula lo lukumbi, lando panze ma cheni May kupugi le tushisi, ki pumpi ya ke cheni So piyoza, kde so strati, kletu kopele cheni Sabati ketch, mkapayane, zmane zlime ze cheni Mesdiabula lo lukumbi, lando panze ma cheni May kupugi le tushisi, ki pumpi ya ke cheni So piyoza, kde so strati, kletu kopele cheni Kifinkifinkifin njengo sihlanga sabashiki ukhohle ukudla lamadwiku libu speed uzenzishiki isimo sakho siwuhlwibi indaba yakho mesifingqa masengidwadla sengibaginqa ufihla ikhanda kwela isinqa Ngiyakusalela, ngiyakuqedela ulibu bhinqa Writer phela, usale phela sengiyagqinqa Libu sibalelo layini siyabacisha sidobe imigqa hhayi washweba ke swayini siyakuqedisa njengesinqa Bekuletha imbizo, uzoxolosha nombukisi Bekhona ibizo, sali ibhanja ave usizo Bambiza ngomrepha ahasuka mina ngisho Ivaru sengemumvu lobo usagibela ulisho Sesingamuza abafileyo noMandela sesingamumva Nasikrithe efihliweyo uthola kahle shakarum Phethe iflow engcolileyo njengegazi lentakumba Khili ikati bona usibeke qonde hofu izinkansumba Sabathikhetha umkhaphayane izimane zilime zetsheni mesidabula lolukumbi landwa phansi ematsheni mayikhuphuki letha ushisa ikhipha umpi yakhe etsheni sobhiyoza kuleso sladi kuhlehla ukopela etsheni sabathikhetha umkhaphayane izimane zilime zetsheni mesidabula lolukumbi landwa phansi ematsheni mayikhuphuki letha ushisa ikhipha umpi yakhe etsheni sobhiyoza kuleso sladi kuhlehla ukopela etsheni